sasa nina love yera tekenera bya twaita mu binje bitebera nonkuliza mu buvumu obwamanyi mama kwa kale bitenkanika nsabire birungi binereta guno muwendo gw'omukwano gwo mama teri yali kufanana tulieno tuwagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa tulieno mama tuwagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa tulieno tuwagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa tulieno mama tuwagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa oh buvumu simanyi na gye buva osabirangako nga tompulira buvumu simanyi na gye buva osabirangako nga tompulira mpagira bobi wagira gw'oyagala tonkaka kwagala gw'oyagala obwembako n'owange gwenjagala ate tonkyusiza kala onywa fanta nze nywa kokakola twawukana mu ndowooza ssebo mama nkimanyi bulungi nti gwabeera ne taata muŋŋambire nti sinnaba ku mulamwa kibuka bomanyi kuba kulemeza nekirala muŋŋambire nti mpagira bobi mu lujjudde lulumutyamu towagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa tulieno mama towagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa tulieno towagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa tulieno mama towagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa buvumu simanyi na gye buva osabirangako nga tompulira oh buvumu simanyi na gye buva osabirangako nga tompulira buno obubaka bwe nkuweereza maama nteekamu ssaala z'obuli ssaawa golokoka nkumira emisubaawa nkimanyi bulungi kati essaala y'eddaawa nabanyina nseeya bali e Bulaaya lwe twasemba okwogera nga bambi b'ekyawa ndudde obawuliririzaako naye omwoyo gubanumidde ekkolero maama tuli eno towagira bobi naye ate tetumanyi oba tukesa tuli eno towagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa tuli eno maama towagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa tuli eno towagira bobi naye tetumanyi oba tunakesa